safiirkii hore ee Mareykanka Stephen Schwartz oo hadda ah howlgab ayaan wax ka weydiiyey xaaladda Soomaaliya. Ugu horeyna safiirka waxa aan weydiiyey sidee u aragtaa xaaladda Soomaaliya ee xilligan.
It's a dangerous one and an unfortunate one. I think this did not need to happen. But I think if we've looked at Somalia over the last 4 years, Majo presidency, there's been a consistent pattern in his
xaaladdu waa mid qatar ah oo nasiib darro xambaarsan. Waxay ila tahay looma baahnayn in xaaladdu ay sidan noqoto, balse haddii aynu eegno sida xaaladda Soomaaliya ay soo ahayd 4 sano ay u dambeysay ee Farmaajo, waxaa jiray dhaqan joogto ah oo muujinaya inuusan marnaba isku dayin doonayninna in la helo hanaan doorasho oo heshiis lagu yahay. Lama qaadin tallaabooyinkii muhiimka u ahaa inay dhacdo doorasho qof iyo codda si taasi dab u noqoto. Waxa kale uu Farmaajo diiday inuu la shaqeeyo madaxweynayaashii gobollada marka laga reebo kuwa uu isagu awoodda ku taageeray oo daacaddu ahaa. Taana wuu ku guulaystay meelo badan, balse kumaanu guulaysan Jubbaland iyo Puntland oo hogaamiyeyaashoodu ay yihiin kuwa khibrad leh, haystana kalsoonida deegaanadooda, kuwaasoo dhinaca kalena si wanaagsan u shaqeeya. Farmaajo dhinaca kale ma doonaynin inuu tanaasulo, iyadoo la eegayo danaha dalka. Marka hadda waxaa soo haray waa dowlad aan haysan sharciyad, qaab ahaan, awood ahaan, iyo marka aynu eegno dastuurkaba, xaaladduna waa mid hadda kacsan.
Beesha caalamka oo Mareykanka uu ka mid yahay waxay soo saareen qoraallo adag oo ay ugu soo horjeesteen muddo kordhinta iyo wax ka beddelka hannaankii doorashada Soomaaliya oo baarlamaanku uu meel mariyey. Soomaaliya waxay uga jawaabtay iyana qoraal kale oo ay ugu baaqday saaxiibada beesha caalamka inay ixtiraamaan madax bannaanida siyaasadda iyo midda dal ee Soomaaliya. Sidee arrintaasi u aragtaa?
Over the last 2 or 3 months, the responses, the statements from the Somali government have been pretty severe in many cases towards the international community. I think they're trying to put on a show of strength rhetorically, saying that they won't be pushed around. But they're very selective because they're relying on the international.
Labadii ama saddexdii bilood ee u dambeysay, jawaabaha dowladda federaalka ah ee ku wajahan qoraallada beesha caalamka waxa ay ahaayeen kuwa aad u adag marxalado badan. Waxaan u malaynayaa in ay isku dayayaan in ay hadal ahaan muujiyaan awood iyaga oo sheegaya in aan la qasbi karin, hase yeeshee aad ayay uga fiirsanayaan, sababtoo ah beesha caalamka ayay isku hallaynayaan marka ay noqoto badbaadadooda. Haddii ay ahaan lahayd kaalmada dibadeed, dayn cafinta, xawaaladaha, iyo mawaaqifta ku wajahan lacagta sirta ah ee ka imanaysa dowladda Qatar, sidoo kalena haddii ay ahaan lahayd tababarada ciidamada military iyo taageerada kale ay bixiso Turkiga, haddii ay ahaan lahayd nooc kasta oo taageero ah oo kala duwan oo ay ka helaan Eritrea, dhammaan beesha caalamka oo kala duwan ayaa taageeraysa Soomaalida, Soomaaliya iyo xitaa dowladdan. Sidaa daraaddeed, waa wax yaab leh inaad isugu yeerto in aad ka madax bannaan tahay danahaasi iyo cadaadisyadaas. Muhiimaddu waxay tahay Soomaalidu waxa ay doonayaan in ay doortaan hogaamiyahooda, horeyna way ugu doorteen si aan toos ahayn. Ugu yaraan labadii hogaamiye ee hore waxa ay lahaayeen bisayl siyaasadeed oo ay taas ku gartaan, una dhageystaan codbixiyeyaasha, kana degaan xilka si ay u ogolaadaan in awoodda si nabdoon lagula kala wareego. Waddankuna wuxuu lahaa sooyaalka arrinta, taasoo mudan in lagu ammaano. Haddase Farmaajo waxa uu si ula kac ah u dhaawacay arrintaasi, wuxuuna Soomaaliya u jiheeyey waddo xun. Waad ogtahay aniga hadda ma ahi mas-uul Mareykana, Mareykankuse wuxuu soo saaray qoraal adag, balse waxaan rajaynayaa inay taasi ka sii badiyaan, ayna qaadaan tallaabooyin adadag, sababtoo ah ma jirto sabab aan ku aamino in Farmaajo uu si la doorbido uga jawaabi doono codsiyada ay sameeyeen qaramada midoobay, midowga Afrika, Mareykanka, UK, midowga Yurub iyo kuwa kale. Waxaanan u malaynayaa inaan ka gudubnay marxaladii cunaqabateynta lala beegsan lahaa qaar ka mid ah hoggaanka. Haddii dayn cafinta aan weli la dirin, dib ayaan u dhigi lahaa. Waxaa hadda la magacaabay safiir cusub, waana shaqsi awood leh oo leh khibrad iyo aqoon la xiriirta arrintan, balse ma tahay in uu hadda tago. waxaan doonayaa in aan hoos u dhigno heerka xiriirkeenna. Waxaan ula jeedaa, tani ma tahay dowlad sharci ah. Ma u diri lahayd safiir in uu aqoonsi u raadsado dowlad iyo madaxweyne sharci darro ah. Sidaasi darteed, waxay ila tahay, waxaa jira waxyaabo badan oo dowladda Mareykanku ay ka fakari karto ayada oo aan adeegsanaynin kaalmada bini aadannimo, sida ay sheegtay dowladda federaalka ah amaba ay ku eedeysay beesha caalamka. Taasi ma aha waxa ay Mareykanku sameeyaan. Hase yeeshee, waa in aan eegnaa kaalmooyinka kale iyo weliba inaannu yareyno taageerada dowladdan aannu siino, innaga oo weli caawinayna shacabka Soomaaliyeed.
Scale down our support for this government without, if we can, still helping the Somali people.
Ambassador Schwartz ayaa waxaan kale oo aan weydiiyay war-saxaafadeedkii ugu dambeeyay ee beesha caalamka. Waxaa ka maqnaa oo aan saxiixin dalalka Qatar, Turkiga iyo Ethiopia. Dadka qaar la socda arrimaha Soomaaliya waxay qabaan in beesha caalamka aysan aragti midaysan ka lahayn Soomaaliya. Sidee kala qaybsanaan taasi ay u saameynaysaa xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan xilligan adag?
It's a very good question, and I was sort of, you know, going that way in my last response, where I by name mentioned Qatar and Turkey and Eritrea, but Ethiopia is also a supporter of the Farmajo government, although my sense is that it's a little less than it used to be, in part because Ethiopia's, I think, consumed.
Taasi waa su'aal wanaagsan. Dhinacaas ayuu hadalkaygii hore u socday, gaar ahaan jawaabtaydii ugu dambeysay. Qatar, Turki iyo Eritrea waan xusay, balse Ethiopia lafteedu waa ay taageertay dowladihii hore iyo dowladdanba. Waxaan aaminsanahay in sidii hore aysan hadda carcar ugu qabin marka la eego xaaladda gudaha ee haysata Ethiopia iyo culaysyada caalamiga ah ee arrimaheeda la xiriira. Waa sadab in ay dowladdani taageerayso ayna qayb ka tahay isbahaysiga Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia. Marka kala qaybsanaantaasi waxa ay dhaawacaysaa codkii wada jiray ee beesha caalamka. Inta badan waddamada Soomaaliya xiriirka la leh waa kuwa soo jireena, xaaladana ka walaacsan sida ay hadda tahay. Waxaana ay door bidayaan in xaalka ay u riixaan dhinaca xasiloonida iyo siyaasad la isku raacsan yahay oo degan.
Are concerned about the course of events and are trying to influence things in favor of stability, consensual politics and progress.
Ambassador Schwartz oo ka jawaabaya su'aal kale oo ahayd, qubaro arrimaha geeska Afrika ayaa qaba in maamulkii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump siyaasadiisii gobolka ay tahay tan keentay ama xal la'aanta uga tagtay dhibaatooyin meelo badan ka jira oo qaaradda ah, sida dagaalka gobolka Tigray dalka Ethiopia, muranka biyo xireenka ee u dhexeeya Ethiopia, Sudan iyo Masar, iyo tan Soomaaliya lafteeda. Maxaa ka duwan wixii hore oo maamulka Biden uu la iman karaa? Wuxuuna yiri,
The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize to focus appropriately on the Horn of Africa and working with other partners.
Maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad daba oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iideysan doonaan sida ku habboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqeynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saameyn togan. Waxaa jiray hadalhayn ku saabsan magacaabista wakiil gaara oo qaabilsanaan doona geeska Afrika, kaasoo lagu magacaabo Jeffrey Feltman. Ma aqaano inay taasi dhacayso. Waxaan rajaynayaa inay dhacdo. Waa diblomaasi sare oo xirfad leh, isaga oo ka soo shaqeeyay Bariga Dhexe oo ahaa safiirkeenni Lubnaan. Wuxuu ahaa kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Bariga Dhexe, taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika. Sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika. Wuxuu sanado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda. Xogeynta arrimaha siyaasadda waa jago sare. Wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Mareykanka ee ku wajahan geeska. Wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo waddamada oo dhana, lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee Mareykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka, kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington. Madaxweynaha ayaa u magacaabay Moli inay noqoto kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika. Moli fi waxay leedahay khibrad weyn oo dhanka Bariga Dhexe ah, waxay sanado ahayd ku xigeenka madaxa wadaxaajoodka Mareykanka u qaabilsanaa Afghanistan, waana qof khibrad sareysa oo wanaagsan leh. Waxay sidoo kale ahayd ku xigeenkeena ergegeena magaalada Juba ee bishii December. Waxay aad u taqaanaa geeska Afrika, waana diblomaasi aad u karti badan, aadna loo ixtiraamo. Nidaamka amniga qaranka Mareykanka, Bugaraj, waa qofka labaad ee xafiiska Afrika. Ma aqaan haddii uu joogayo. Bob waxa uu danjire ka yahay Kenya muddo 5 sano ah, aad ayuuna ula socdaa Soomaaliya iyo geeska Afrika. Marka Mareykanku wuxuu durbaba haystaa diblomaasiyiintiisii ugu sarreysay ee ka shaqeynaysa gobolka geeska Afrika. Taasina waxaan u malaynayaa inay siinayso Mareykanka fursad weyn oo aan ku qaban karno wixii aan awoodno. Tony Blinken wuxuu xoojinayaa la taliyaha amniga ee xogayaha arrimaha dibadda. Wuxuu sameeyey xaflad daarina isagoo safiira. Wendy Sherman mar kale ayaa loo xaqiijiyey booska ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda. Aad ayayna ugu wanaagsan tahay arrimaha Afrika. Marka diblomaasiyiintan sare ee dowladda Mareykanka iyo maamulka Biden waa kuwa yaqaana awoodna u leh in ay qabtaan hawsha. Waxa Mareykanku u baahan yahay waa in uu ku guuleysto gaar ahaan geeska Afrika, guud ahaana Afrika.
All kinds of senior people in the U.S. government under the Biden administration who are familiar and very able to do what the U.S. needs to do to try to be successful in the Horn of Africa in particular and in Africa in general.
Mudane Safir, dowladda Mareykanka iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka ee Soomaaliya taageera waxay waqti iyo dhaqaalaha ku bixiyaan ismaha ciidan loo dhan yahay. Toddobaadyadii dhawaana waxaa la arkay ciidamada dawladda ka tirsan oo deegaanka kala duwan u goostay. Sidoo kale Muqdisho waxaa jira saraakiil hore oo hadda dawladda ka soo horjeeda awood ciidan leh. Sidee taasi u dhaawacaysaa sharaftii ciidanka qaranka iyo rajadii laga qabo dhismaha ciidan adag oo AMISOM kala wareega amniga?
You know, I think the United States did a good job building the DANA, the Special Forces Brigade. The U.S. wasn't finished at the time it pulled out. There's been no decision yet to return. And to be honest, I don't know what the relationship is now between the U.S. and Danab. I don't know if Danab is still being held together. I think you mentioned that they were going back to their home districts.
Waxaan filayaa in Mareykanku uu hawl wanaagsan ka qabtay dhismaha ciidanka Danab oo ah guutooyin ciidamo gaara. Waxay ila tahay guud ahaan ciidamada Soomaaliya waa kuwa aanan dhamaystirnayn oo la dhihi karo waa fashilan yihiin. Waxaan dalka ka soo tagay sanadkii 2016. Inta badan waqtigaygii iyo bilahaygii ma jirin dadaal xoogan oo la geliyay dib u habeyn ciidamada. Waxaa jiray unugyo qabiil ku salaysan, waxaa jirtay in unugyada qaar marka howlgallada loo dirayo haddii aysan ahayn qabiilka halkaa degan aan la soo dhaweyneyn. Waxaa jiray musuq maasuq, disiplinkii ciidanka oo maqnaa, mas-uuliyad la'aan iyo iyagoo aanan wixii loogu talagalay qabanayn. Marka laga soo tago ciidamada Danab, waxaa jira ciidamo wanaagsan oo uu Turkigu tababaray oo ka sakow guuldarrooyinkaasi. Waxaa jira in horumarro laga sameeyay dhinacyada maamulka, dhaqaalaha iyo musharbixinta, balse in awoodda iyo hawsha ciidamada Soomaaliya ay noqdaan ciidan qaran oo amnigii soo celiya maanay dhicin.
You know, in the personnel system and in the finances, the salaries, but in terms of the competence and capability of the Somali National Army, and making it a national force that could bring security, that just didn't happen.
Ambassador Schwartz, ayaan waxaan kala oon weydiiyay dhawaan waxaan arkay qoraal aad samaysay oo ku aadan hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya iyo hoggaankeeda. Ma aaminsan tahay in hay-addu hawshii ay u xilsaarayd ay si wanaagsan u gudanayso?
You know, I really can't answer that. I'm not close enough to the situation to have an appreciation for what they're doing well or not well. And in truth, as an intelligence service, I shouldn't know most of what they're doing. You can see them when they're doing police checkpoints and the like, but you know, most of what they're doing shouldn't be publicly known.
Runahaantii kama jawaabi karo taasi. Waxaan ula jeedaa anigu aad uguma dhowey xaalad aan ku qanco waxa ay si wanaagsan u samaynayaan amaba aysan u samaynaynin. run ahaantiina kasirdoon ahaan waa inaan ogaadaa inta badan waxa ay sameynayaan. Waad arki kartaa marka ay sameynayaan baaritaanada iyo wixii la mid ah. Waad ogtahay in inta badan waxa ay sameynayaan aysan ahayn in si cad loo ogaado. Laakiin marka laga hadlayo hoggaankeeda, waxaan ula jeedaa waxaan qabaa in aysan su'aal ka taagneyn in madaxaniisa uu leeyahay awood ka baxsan socodsiinta adeega sirdoonka. Waa taliye siyaasadeed, waxaana sidoo kale la soo wariyaa in uu yahay marinka ay soo marto lacagta ka timaada dowladda Qatar, taasi oo ka dhigaysa nin saameyn weyn ku leh dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynahaba. Laakiin waxaan u malaynayaa in ay adag tahay oo ay nuglaynayso in isaga oo ah madaxaniisa uu haddana si cad ugu milmo siyaasadda.
His role as the head of NISA, but it, I think, complicates and compromises his position as head of NISA when he's so explicitly political.
Ugu dambeyn mudane safiir, xaaladda Soomaaliya hadda ma ahan mid wanaagsan. Marka adiga ka siyaasad qeexa ahaan iyo diblomaasi hore, maxay tahay rajada Soomaaliya aad ka qabto? Xageesa halkan ay ka aadaysaa?
I'd like to see the countries that are supporting Farmaajo and his regime rethink their commitment to him, to take a bigger look at Somalia and say, where is this going to lead my country and Somalia? Because I think most analysts would say that
waxaan jeclaan lahaa inaan arko wadamada taageeraya Farmaajo iyo xukunkiisa in ay dib uga fakaraan ballanqaadkoodii Farmaajo. Waa in ay si qoto dheer u jalleecaan Soomaaliya oo ay isweydiiyaan xaggee ayay tani u horseedi doontaa dalkayga iyo Soomaaliya. Sababtoo ah waxaan u malaynayaa in falanqeeyayaasha badankood ay dhihi doonaan jihada Soomaaliya ay hadda u socoto ma aha mid wanaagsan, waxayna u badan tahay uun in kala qaybsanaantu ay korodho, macquulna ay tahay in rabshado ay keento oo ay adag tahay in dib loogu laabto horumarkii yaraa ee run ahaantii la sameeyey siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba ee aan filayo in la gaaray sannadihii la soo dhaafay. Marka ma garanayo meesha ay Qatar amaba Turkigu filayaan in ay taageeridda Farmaajo ay iyaga u horseedi doonto, maxaa yeelay waxaa iman doonta waqti ay Farmaajo iyo Fahad meesha ka baxaan. Cid kasta oo timaadana waxa ay sharciyad buuxda u haysataa in aysan wax xiriira la samaysan Turkiga amaba Qatar. Waxa ayna sannado badan noqon karaan kuwa aan la soo dhaweysan. Dhab ahaantii waxaan u malaynayaa in Turkigu uu wanaag badan u keenay Soomaaliya sannadihii la soo dhaafay, waqtigii labadii madaxweyne ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh, kadibna Farmaajo. Laakiin waxaan u malaynayaa hadda Farmaajo ayaa iyaga ku hoggaaminaya wada xun, hase yeeshee waa inay isaga ku jiheeyaan meel macquula si markaasi uu heshiis tanaasula ula gaaro madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo hoggaamiyayaasha mucaaradka, ayna ku heshiiyaan hanaan doorasho oo la fuliyo bilaha soo socda.
Reaching an agreement and moving forward. Somalis have done this time and time again. They've reached consensus on a way forward. And they have made progress, considerable progress over the last 20 years. So I hope they can get back on that path.